umfanekiso weshumelinesibhozo uvuko. Emveni kokufa kwakhe uYesu emnqamlezweni, izihlobo zakhe zamngcwabela emqolombeni, laza latywina lavalwa ngelitye elikhulu ingcwaba. Intsuku ezintathu emva koko uMariya nezihlobo zakhe beze engcwabeni, kodwa uYesu wayengekho. Kwakuyingilosi kuphela eyayimile apho ecaleni kwengcwaba. Yathi kubo, uYesu uyaphila, uvukile, akakho apha. Emveni koko yathi shwaka, uYesu uyaphila kunanamhla, yaye uyasiva xa sithandaza kuye.